no, 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 no. Vite, vite, vite. Step on to turn a tray, I can space. Honey, bunny, bunny, zero distance. Step two, to tapatana wajuku. Mimi na jaja jaja na mimi mimi too. Step two, three, number is your day. Sim choki, hojis your copy. Yeah, endo ni memzoea. Kongeza mwingine nitajikosea. Full stop. Mkiona mnina nene pasiku wizi. Juani, yeah, yeah, yeah. Mkisikia siku nimekuwa chizi. Mchawini, yeah, yeah, yeah. Mkiona mnina nene pasiku wizi. Mjueni, yeah, yeah, yeah. Mkisikia siku nimekuwa chizi. Mchawini, yeah, yeah, yeah. Yeno anenipara. Yeno anenipara. Yeno anenipara. Step 4, anamwamsha jogo. Kwenye sita kwa sita ndo yangu aiko. Pena vila navo switch. I love it. Anavona tana biki. I love it. Mina yetu apiana. We love it. Tuogele dimwila. We love it. We love it. Mina yetu apiana. We love it. Tuogele dimwila. Mkiona mnina nene pasiku wizi. Juani, yeah, yeah, yeah. Na mkisikia siku nimekuwa chizi. Mchawini, yeah, yeah, yeah. Mkiona mnina nene pasiku wizi. Juani, yeah, yeah, yeah. Na mkisikia siku nimekuwa chizi. Mchawini, yeah, yeah, yeah. Yendo anenipara. Yendo anenipara. Yendo anenipara. Yendo anenipara.
Yendo nimemzoea.